Manu Bulumbisa. Namaste.
Check.
Isha. Street Kids Music.
Naisa.
Bakshiriwe.
The Classic.
Tauji made it.
Naisa. Last Man Standing. Naisa. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Isa. Last Man Standing. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Last Man Standing. Naisa.
Na buera na force kuliwa ma Jordan. Speedometer 280 nili na Jordan. Musobera na snitchers akson dani na bakdara nimbo yende kusendiani. Nimanzanga puanji nina zivanana baby. Best friend wanga enzo nifunira pepe. Mwadulikira peva yaka buera ni mpepe. Last Man Standing we jindwe pepe. Atilapa muni mfeshe ya smart. Kwisa wino nina maiti kupaki hati. Nifuna Benz peneba donkey na Vanguard. Nitea chase soma moves ya liko smart. Bamba kunisa nikana touch. Nyimbo zanga zambo wafinisa touch. Dinekala tuteka ma kicks ni maforesa. Pasako ule mkwe kuma kuforesa. Washpita batipita no mziba face. Nashpita batiganja is bwera face. Apata pita nashpita somes wa descent. Na seven zesa bambo nilipira muma sense.
Na isa. Last Man Standing. Na isa. Na isa. Yo girls wanna see me coming. Na isa. Last Man Standing, Isa. Your girls wanna see me coming, Isa.
Bakshiriwe.
Last Man Standing.
Nisha kwa techa kumutima no muntu awe. Nolwa kadijo kupepo yu muntu awe. I just food mind my business.
Business.
Jealous wobu puwa ni laziness. Nda pepa nje tuka chitike bonse. Fishi kumine njika la fedose. File mpitolo kushalila soche. Mbamishe lipaka pali atu koche. Mubiti ni umumu ine linga tuida. Mubia mutapadio phone inga duida. Self made shit wa nefite kwa. That's why ndole shafelili che kwa. Beef beef waila walala nensala. Chuvele shukutari kwa kuyamule sala. Na wali mwona video wali kisinga. Itakodi haba kuchili wendi singa. Ukamwona fweba fuma kusentulo. Wali kakashapishana intulo. Beef na ine kadia yobe tukashika. Bakulu mugemu notu punda bala shinka. Gatekeeper mpati la kumone fionjenda. Batansa kamika putapadi nobo mpenda. The game is on fire na machao dish face. Baicha bakulu semu tapade space.
Namaste.
Naisa. Last Man Standing. Naisa. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Isa. Last Man Standing. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Last Man Standing.
Yeah. Isa. Nimbo zanga ni kantini mzare motiamu. Ndalama zanga ni kantini mzare motiamu. Bakterera nga uri best data. Daterera magero wambomera mata.
Hey, tulima come to stay not to trendy. Tukafika tatu chita dipendi. Naisa naisa kufika che wapo. Ni masito kufonya kembo wapo.
Isa. Naisa. Last Man Standing. Naisa. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Isa. Last Man Standing. Naisa. Your girls wanna see me coming. Naisa. Last Man Standing. Naisa.
From ready to die. I'm ready to kill.
Street Kids Music.
Yeah, Big Info. Double Jumbo. Tariko de la Pakongo. 1.5 Furnitures. Shop Mahasela's Pashpat. Joe Mali. Certified Rodman.
Tao Jim Mei.
Guys, Jamu. Keith Barbershop. Johnny Rundle.